I wanna marry you because you're the first person I wanna look at when I wake up in the morning, and the only one I wanna kiss goodnight. When you love someone as much as I love you, getting married is the only thing that's left to do. So, will you marry me?
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Siku nyingine tulivu, macho yangu yatazama mboni zako, huku nikitafakari safari tuliopita. Sina mwingine believe, kwenye moyo uko peke yako. Jalali atujalie safari tuweze fika. Mengi umenivumilia, najua nimekuvumilia, unajua tofauti zetu, mapungufu yetu yamefanya penzi kukoma. Toka na kutumia barua na kuzawadia maua, ukaribu wetu, mapenzi yetu yamegeuka chozi la fora. Nakutunza kama mboni ya jicho langu, milele uwe ubavu wangu, na kupatia moyo wangu. Wewe,
wewe
ni wa kutengeneza furaha yangu, unatembea na roho yangu, sije kunacha peke yangu. Wewe,
wewe,
I'm starting new life, you my wife, and I'm ready to spend it the rest of my life with you. I'm starting new life, new my wife, and I'm ready to spend the rest of my life with you.
Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Please, baby, say yes.
Nimetimiza malengo, naiona nuru ya penzi letu iking'aa. Nipe watoto zawadi, ishara ya upendo, naiona nuru, tabasamu lako ndani ya shela. Jela ya mapenzi, I'm starting new life with you, my wife, and I'm ready to spend the rest of my life with you.